11 to 13 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose nakuAaron wathi, verse 2. Nxa kumile esikhumbeni senyama yomuntu idunguza noma utwayi noma ibala elikhanyayo kuvela esikhumbeni senyama yakhe isifo soqhoko, makalethe kuAaron umpriesti noma kwanye amadodana akhe abapriesti. Verse 3. Umpriesti abheke isifo esesikhumbeni senyama. Uma uboya obusebaleni uphendukile baba mhlophe, nanxa ibala libonakala lishonile kunesikhumba senyama yakhe, kuyisifo soqhoko, umpriesti uyakumbheka asho athi ngcolile. Verse 4. Uma ibala likhanya limhlophe esikhumbeni senyama yakhe, lingabonakali lishonile kunesikhumba, noboya balo buphandukele baba mhlophe, khona umpriesti uyakumvalela unesifo izinsuku eziyisikhombisa. Verse 5. Umpriesti ambheke ngosuku lwesikhombisa, uma isifo ngokubona kwakhe sisemi, ibala lingandanga esikhumbeni, bheka, khona umpriesti uyakumvalela ezinye izinsuku ezisikhombisa. Verse 6. Umpriesti abuye ambheke ngosuku lwesikhombisa, uma ibala lifiphele isipho singandanga esikhumbeni, bheka, khona umpriesti uyakusho athi uhlambulukile kulutwayi, uyakuhlanza izingubo zakhe ahlambuluke. Verse 7. Kepha uma utwayi lwanda esikhumbeni esezibonakalisile kumpriesti ngokuhlambulula kwakhe, abuye aziveze kumpriesti. Verse 8. Umpriesti abheke uma utwayi lwandile esikhumbeni, bheka, khona umpriesti uyakusho athi ungcolile kuluchoko. Verse 9. Nxa isifo soqhoko sikumuntu, uyakulethwa kumpriesti. Verse 10. Umpriesti abheke, bheka uma kukhona idunguza limhlophe esikhumbeni, liphendulile uboya babamhlophe, nanxa kukhona inyama ebomvu edunguzeni. Verse 11. Bheka, kuluchoko lidala esikhumbeni senyama yakhe, khona umpriesti uyakusho athi ungcolile, angamvaleli ngokuba ungcolile. Verse 12. Uma uchoko luqhamuka esikhumbeni, ukuze uchoko lusibekele isikhumba sonke sonesifo, kusukela ekhanda kuzofika ezinyaweni, njengokubona kumpriesti. Verse 13. Umpriesti wabheka, uma uchoko lusibekele yonke inyama yakhe, bheka, uyakusho athi onesifo hlamukile, konke kuphendukile kwabamhlophe, ukuhlambulukile. Verse 14. Kepha njalo uma kuvela kuye inyama ebomvu, uyakuba ngongcolile. Verse 15. Umpriesti uyakubheka inyama ebomvu asho athi ungcolile, inyama ebomvu ingcolile, iluchoko. Verse 16. Uma ke inyama ebomvu ibuye iphenduka ibe mhlophe, makaye kumpriesti. Verse 17. Umpriesti ambheka uma ibala liphendukile laba mhlophe, bheka, khona umpriesti uyakusho athi onesifo uhlambulukile, uhlambulukile. Verse 18. Nxa inyama ibilethumba esikhumbeni sayo selaphola, verse 19, kube idunguze limhlophe endaweni yethumba noma ibala elikhanyayo limhlophe libomvana, khona uyakuboniswa umpriesti. Verse 20. Umpriesti abheke uma libonakala lishonile kunesikhumba, uboya balo uphendukile baba mhlophe, bheka, makasho athi ungcolile, kuyisifo soqhoko, siqhamukile ethumbeni. Verse 21. Kepha uma umpriesti elibheka kungekho boya bumhlophe kulo, lingashonile kunesikhumba kodwa lifiphele, bheka, khona umpriesti uyakumvalela izinsuku ezisikhombisa. Verse 22. Uma landa nokwanda esikhumbeni, umpriesti makangasho athi ungcolile, kuyisifo. Verse 23. Kodwa uma ibala elikhanyayo lime endaweni yalo elingandi, kuyisibanda sethumba, umpriesti makasho athi uhlambulukile. Verse 24. Nxa inyama inesibazi esikhumbeni sayo, inyama ebomvu yesibazi iphenduke ibala elikhanyayo limhlophe libomvana noma limhlophe nje. Verse 25. Umpriesti makalibheke uma uboya obusebaleni elikhanyayo uphendukile babamhlophe, libonakala lishonile kunesikhumba, bheka, kuluchoko luqhamukile esibazini, khona umpriesti uyakusho athi ungcolile, kuyisifo sochoko. verse 26. Kepha uma umpriste libheka kungekho boya obumhlophe ebaleni elikhanyayo lingashonile kunesikhumba kodwa lifiphele bheka khona umpriste uyakumvalela izinsuku eziyisikhombisa. Verse 27. Umpriste ambhenge osuku lwesikhombisa uma landile nokwanda esikhumbeni umpriste uyakusho athi ungcolile kuyisifo sochoko. Verse 28. Uma ibala elikhanyayo lime endaweni yalo lingande esikhumbeni kodwa lifiphele kuyidunguzu lesibazi umpriste makasho athi uhlamlukile ngokuba kuyisibanda sesibazi. Verse 29. Nxa owesilisa noma owesifazane nesifo ekhanda noma esilevini. Verse 30. Umpriste uyakubheka ibala uma libonakala lishonile kunesikhumba kube kulo izinwele ezincane ezimpofu. Bheka umpriste makasho athi ungcolile kungumuna kuluchoko lwekhanda noma lwesilevu. Verse 31. Uma umpriste ebheka ibala lomuna libonakala lingashonile kunesikhumba kungekho zinwele ezimnyama kulo. Bheka khona umpriste uyakumvalela nesifo somuna izinsuku eziyisikhombisa. Verse 32. Ngosuku lwesikhombisa umpriste abheke isifo uma umuna ungandile futhi kungekho zinwele ezimpofu kuwo umuna ubonakala ungashonile kunesikhumba. Verse 33. Bheka uyaziphucula angaphuculi umuna kodwa umpriste amvalele onomuna eziye izinsuku ezisikhombisa. Verse 34. Ngosuku lwesikhombisa umpriste abheke umuna uma umuna ungandile esikhumbeni futhi ubonakala ungashonile kunesikhumba bheka umpriste makasho athi uhlambulukile makahlanze izingubo zakhe ahlambuluke. Verse 35. Kepha uma umuna wanda esikhumbeni esehlambulukile. Verse 36. Umpriste wambheka uma umuna wandile nokwanda esikhumbeni bheka umpriste makangafuni izinwele ezimpofu ungcolile. Verse 37. Kodwa uma ngokubona kwakhe umuna umi kumilile kwezinwele ezimnyama umuna usupholile uhlambulukile umpriste makasho athi uhlambulukile. Verse 38. Nanxa owesilisa noma owesifazane enamabala akhanyayo esikhumbeni senyama yabo amabala amhlophe akhanyayo. Verse 39. Khona umpriste wobheka uma amabala akhanyayo esesikhumbeni senyama yabo emhloshane efiphele bheka kuyisithembuzana esiqhamukile. Verse 40. Uma izinwele zomuntu zisukile ekhanda lakhe uyimpandla uhlambulukile. Verse 41. Uma izinwele zisukile ekhanda lakhe ngasebusweni uyimpandla ebunzini uhlambulukile. Verse 42. Kepha uma kukhona empandleni esekhanda noma empandleni esebunzini isifo esimhlophe sibomvana kuluchoko oliqhamuka empandleni esekhanda lakhe noma empandleni esebunzini lakhe. Verse 43. Khona umpriste uyakumbheka uma idunguza lesifo limhlophe libomvana empandleni esekhanda lakhe noma empandleni esebunzini lakhe njengokubonakala kochoko esikhumbeni senyama. Verse 44. Bheka ungumuntu onochoko ungcolile umpriste makasho athi ungcolile isifo sakhe sisekhanda lakhe. Verse 45. Onochoko esikuye isifo mazi klejule izingubo zakhe zithukululwe izinwele zakhe amboza amadevu akhe akhale athi ngingcolile ngingcolile. Verse 46. Zonke izinsuku isifo sisekuye uyakuba ngongcolile ungcolile uyakuhlala yedwa indawo yokuhlala kwakhe iyakuba ngaphandle kwekamu. Verse 47. Ingubo esikuyo isifo sochoko noma ingubo yoboya noma ingubo yelineni. Verse 48.
Noma sisentanjeni eziqondileyo
noma sikwezinqamulayo ezelineni noma ezoboya bezimvu noma sisesikhumbeni noma sisentweni eyenziwe ngesikhumba. Verse 49. Uma ibali luhlaza noma libo mvana engutsheni noma esikhumbeni noma ezintanjeni eziqondileyo noma kwezinqamulayo noma entweni yesikhumba kuyisifo sochoko siyakuboniswa umpriste. Verse 50. Umpriste makabheke isifo akuvalele lokho kunochoko ezinsuku ezisikhombisa. Verse 51. Abheke isifo ngosuku lwesikhombisa. Uma isifo sandile engutsheni noma ezintanjeni eziqondileyo noma kwezinqamulayo noma esikhumbeni nakuba isikhumba sisetshenziswa kumuphi umsebenzi, bheka isifo siluchoko olubi. Verse 52. Woshisa ingubo noma izintanjane eziqondileyo noma ezinqamulayo noma yoboya bezimbuzi noma elinene noma intoni yesikhumba esikuyo isifo, kuba kuluchoko olubi, kuya kushiswa ngomlilo. Verse 53. Uma umpristi ebheka isifo singandile engutsheni noma ezintanjeni eziqondileyo noma kwezinqamulayo noma entweni yesikhumba. Verse 54. Bheka umpristi woyala ukuba bahlanze into isifo esikuyo, ayivalele ezinye izinsuku ezisikhombisa. Verse 55. Umpristi ayibheke emva kokuhlanzwa kwesifo. Bheka uma ibala lingaphendulile umbala walo, lingandile, ingcolile, woyishisa ngomlilo, kungumcothu odlayo, noma iqothukile ngaphakathi, noma ngaphandle. Verse 56. Uma umpriest ebheka ibala selifiphele lihlanziwe, bheka makali into engule engutsheni noma esikhumbeni, noma ezintanjeni eziqondileyo, noma kwezinqamulayo. Verse 57. Uma lisabonakala engutsheni noma ezintanjeni eziqondileyo noma kwezinqamulayo noma entweni yesikhumba, wokushisa ngomlilo lokho isifo esikukho. Verse 58. Ingubo noma izintanjane eziqondileyo noma ezinqamulayo noma intoni yesikhumba oya kuyihlanza, uma ibala lisuka kukho kohlanzwa ngokwesibili kuhlamluke. Verse 59. Lo ngumthetho wesifo sokuchoka engutsheni yoboya bezimvu noma kwelinene noma ezintanjeni eziqondileyo noma kwezinqamulayo noma entweni yesikhumba, wokusho ukuthi kuhlambulukile noma kungcolile.